kulabako Elinya loli mpete mbende nyongero kubanawe Elabebe mwenye vya katunda Yivasabla luna kuchi Omutu neba mwe linya liabirunji ngera morunji Nze ya kuntu sako luhanga Obandu itaru kisa kisa Sikilo utanga kukupana muntu nga kwe kino kibagenda Obuzale baguli mwechama kino nyereza kona cho Okula munda janyo kebya kukemuli rwabika Obapari kuba saza mokabu Fekutu saza mokasaji saji Bingi bie mkuba kanire kisemba yon kifuna bufunye mkwe Otele kisipolo la kulu intebe Soja tuasula mululi Kale kifo kirunja bakoze balunji Tuteo nawe ula mkichi Iyeko mawe Oruva Zompeleza zisima Muli obu gambo musima Uwange buri jomba nye kinya imbe Wikeri mwena kumusambu Bandironze kolumu Tugeze weekend ye yitiwe virungi Tugumule mweyo Nane muba malaika baka tonda Ngabula baki poliru Avako musano kwa kane kuba yekwe virungi Nalota wanchai Piroko loko, nobuli rine buntama Mubu yungu mwena sura, ndinjinze Nyabinyizi wanyo, zimba balire Zima mafaranga, mbiara abana Muli uwe birunji, mbo mchire Neguli ya buli resi, ndiba gamba juwane konange Ebyango bali vivyo birunji Sanyo de tufuna mwola mwola Neguli ya buli resi Ndiba gamba jiwale konange Ebyango bale vivyo birunji Sanyo de tufuna mwola mwola Newe wandye simbe mwobyo bufuzi nza Kaluru kakuwa Sandirinze vya kungulira Kamancha birunji Uwampita kupacheta bayo Sajabambi sonyiwa Sobwene nyamirelo ngumia kumia Chocha kubaburunji Tebubute kwa wanunude kumbingu Yonkole tene vyo chankulira Sima buongeru Abe mbengo bawabe buwabi Uli mumbe chakati Wanya sensero bulolo mumbeja virunji Amasoku wandi bado gampanga kulabila bulabizi Nzama ukwe ninyindu twali Mbu wanyu wabakolo mulimu guno jagala nkule chikati Amekete mamba babu omudia Yekwali ntelekele kirambo tida balalo kibawa Uli muntu wankebe neke ya yona kitia Ngamba chota ya gala kifiko neweba nkufira Wate ya hiti yomo kunja omo kwano kulabye Cheji miansiza gote meza nunkanga Ululi wangamba watamadola baku kwa chirira Yatula cholo oza kutwale nga nange buntwala Mwere, nina kutanda kakulu Ndifuna kushata ngendirira Uwambangayo, entirizi mweni ya mu Neguli ya buli resi Ndiba gamba jiwale konange Ebyango bale vivyo vionji Sanyo ditufuna mwola mu ebintu by'okwemanyiza ng'oli mu bantu abawera okitwala otya mu mbejja mba ntya bwe sikuswaza bakipa gye bakuzaala bala nnyo simbule mu matulutulu ingazi wa bazadde bo emikisha tujoge kakadike wampa kayimba buli lwe nkajjukira yabange bebi waali atya ebifaananyi bye wampa byambulako kati njagala kibumbe bateekemu n'akantu akawoga nakyo no birungi bene ebyekeri twawula ntaana njogeza bumalirivu onno nanga owona ekiwuubaalo tuwayeemu birungi ngakkamu gye baatakula ebinyeebwa onaefaananyiriza ng'otyo nkusiimye ng'omwana bwe yeesaaba omutenva nange bw'obanga omperebwa omukwano nkwegendereza ng'ali omukunga buli mpekero egwa ntyogifiirwa bw'oba omira amalusu ngamba mmirenga olwo nalunga n'ejjuuko tubasinge ne bw'oli yabulira ensi ndibagamba gyewaliko nange ebyangooba n'ebibyo birungi ssanyu lye tufuna mu bulamu ne bw'oli yabulira ensi ndibagamba gyewaliko nange ebyangooba n'ebibyo birungi ssanyu lye tufuna mu bulamu.